Bataka Yuhanna dimmo ko min ko ho windu odo bataki mbodo windu ma an soknaajo chubado wondude besnguma bodo horsini on e gonga wana min tan horsini on ko min e andube gonga be fof min korsinili on ko sababu ne gongo gondo e men jogordo wonde e men ha abado ma Alla Baba o e Yesu Almashihu bim o ndokku en mojere yurmende e dejre taw ko e der gonga e yidde mi weltima no feewi e dow ko tawmi woni e besnguma ina rewi gonga ono Baba o yamiri en dumni joni non soknaajo modo nyaago ma yo en yidondir e koye men ko bindumi ko wona yamirore hesre ko yamirore nde kebden gila e fuddode nde woni yidde ko rewde jamiroji Alla ko den yamirore woni nde poddon rewirde no nanirdon dum gila e fuddode ni gati homtobe hebe be jabaani Yesu Almasihu gardo wonti aade o nani cari e aduna he kala baado non ko komtowo o ko ganyo Almasihu o ndene koye mon bele battande golle mon ina mbasa faljude kebon jeenaari timmundi kala burtindo mo heddaaki e laawol Almasihu e ala Alla kala keddido e maggol woodi baba o biddo o fof kala gardo e mon bo addani ngol laawol woto njabbode dum e der galleji mon te woto calmine dum gati kala calmindo joomum jeyaame golle mum bonde de ko podmi haalande on ko ina heewi mi da wadde dum e kayit kono modo damini arde to mon mi haalana on hunuka e nofru mbele weltare men ina timma besngu bi yumma ma debbo chubado ina salminma